ana daga moji borana ta namiyan malle bisan barbada a ga kilometri 10 ne shani oliya guyat a kore da fajarut ne torkin bisan borana jadane tingan kudane wai tin dura jal gabantan le nan malle kum da dubu ta ta taftejen galmo da wuti tora la fati fi biro bisan godina ke tsalle nan da dubu sai kuna
godini borana masra ko bisan nugati kabu in turam ne jiratun sagale amerika fi adisani kenan ke suma anu tingan moji gudna borana wore na kaguchi tas waacille moyale fikane dun hanke na bishan ugati kabu jechune sidubatu borudirna jirata kunna borna arguchiti
bisani injira ni bete bisalla sinjira ni rakko bisani ummate kilometri kudan pa kudan chan pa ka deme warabas bisan ulla kaysa tajajili motumman gore bisan galan to kolle injira ni arolle injiti bisero ba gwa idu banki amin bisana robi bisan dimo fa kiloni tinchan bisaan akkana dhumi
barsiisaan ana guchi akka jiraatu hime kun bishaan qarshii hin bitanillee argachuun rakkisaa ta'uu dubbata
qarshii isa bitan yoo jiraatan sila rakkoo iyyuu hin qabu bisaan qarshii hin bitanillee hin jiran naannoo keennatti malee rakkoon bisaanii guuttee fakkeenya mootummaan ergaree gargar guchiis akkan bisaaniin harkisuu yaale pirojektiin bisullee na dogal min gahinu ote qarumaatti hafe agammaatti wanni isiin galu hin geete uummati irratti tajaajilam tokkollee hin jiru
obbo isaa tashoome jiraata anamiyooti isaanis waan wal fakkaata dubbatu.
Bishaan dhugaatii NGO'n garaagaraa asitti hojjechaa turte baadiyyaa deemnee kiilomeetirii akka kiilomeetirii shanii ol deemnee harreedha waraabbannee fayyadamna. Nuugalee magaala irra fayyadamnu jirru magaa keessa ammoo isaan naannamii bitachuu fayyadamuudhaaf ammoo harreedhaan baadiyyaa irra kiilomeetirii shanii ol deemanii dhufanii akkasitti jarkeen tokko birri kudhanii bitachaa akkasitti fayyadamaa jiru. Aanaan gammoojjii keessa kun akka aanaa guchii haa taatu aanaa dhaasii haa taatu waaqilee haa taatu rakkoon bishaanii kun akka godin keenyatti gaafiin. Misooma guddaa nu qabu rakkoo gaafa akka godin keenyatti jiru tokkoffaan bishaan.
Dhabiinsi bisaanii kun booranatti jiraatota gama hedduun miidhe. Keessumaa godinichi godina qilleensa gammoojjii qabu waan ta'eef warra horsiisee buluu irratti dhiibbaa fidu hin hafne. Dr. Kaasim Galgaloo hoogganaa qabeenya beeladaa godina Booranaati. Bishaan dhabamuun horsiisa beeladaa godinichaa akka miidhaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bishaan godin Booranaa kun horii qofaa osoo hin ta'in ifin namaatti rakkoo qaba. Bishaan dhugaatii namaatu rakkoo cimaa qaba. Kun ammoo egaa kan namaatu rakkoofaa rakkoo qabaate gama horiitiin ammoo rakkoon suni wal qabatu hedduu jiraachuu danda'a. Bishaan silaa horiin dhuguu danda'eef namni dhugeetiin wal saamuun jirti jiraachuu danda'a. Kuwaaliitii qofa osoo hin ta'in waliin gahiinsummaa bishaaniitu namaaf horiilee irratti rakkoo waan jiruufi kanarra haawwanii oomishi beeylada gabbuu jechuudha. Nifin rakkoo bishaaniitiif yeroo maraa waraanii haawwan jirtiin jira.
Dr. Kaasim waajjirri isaanii rakkoo jiraattonni qaban kana furuuf waajjira qabeenya bishaanii fi energii godina Booranaa fi qaamolee kaan waliin hojjetaa jiraachuus dheeranii jiru. Abbaa Qoliban hoogganaa waajjira qabeenya misooma bishaanii fi energii godina Booranaati. Rakkoon bishaan dhugaatii ka godin Boorana dhuguma akka jiru mirkaneessu.
Rakkoon bishaan dhugaatii godin Boorana keessatti baay'ee jira. Godinni Booranaa akkuma beekamu godin gammoojjii horsiisee bulaati. Horsiisee bulaan ammoo horii horsiifachuu fi marraaf bishaan barbaachisa. Bishaan ammoo naannoo gammoojjii kanatti bis barbaadamu yookaan ag barbaadamuu fi qulqullinni barbaadamuun argachuu rakkoodha. Kanaan walqabatan ammoo godinni ichi yeroo baay'ee hongeellee boonaan oolaan waan miidhama turee fi rakkoon bishaanii bal'aan hin jira. Fedhiin jirtuu fi dhiyeessi hin jiru waan wal hin jirnee fi rakkoon uummatti kaasuun inni rakkoo dhugaa ta'uusaati.
Bu'aaqoon rakkoo jiru kana furuudhaaf waajjira qabeenya misooma bishaanii fi energii qabuudhaan Boorana karaa sadiin hojjetaa jiraa jedhan tokko mootummaa naannoo waliin pirojektii bishaan dhugaatii baasu kaan pirojektii sadarkaa godinaa fi sadeessoo immoo gargaarsa dhaabbilee namoomaa waliin kan hojjetamuudha jedhan.
Bara kan qofaayyuu sadarkaa naannootti pirojektootii sadarkaa naannootiin qabamanitti mootummaan matiitti qabate pirojektii gara afurii qabna. Magaala Waajjirleetti pirojektii miliyoona 1.7 jedhamu jiriin jira. Aanaa mi'oo keessatti ammoo magaalli Dibbi Lolaa irraatti gara miliyoonni 9.3 hojii hojjetamu jiriin jira. Kaan ammoo simoo hareeroo dhaan pirojektiin biraaleen hin jira. Walumaa galaatti aan pirojektii sadarkaa naannootti hojjetamu gara miliyoonni 1,347,200,250,250 baajetii kun ni bara kan qabametti sadarkaa naannootti godin Booranaa keessatti hojjetamuun kan jirta uusaati. Inni lammaffaa ammoo pirojektii sadarkaa godinaatti hojjetamu pirojektii 17 qabna. Pirojektii 17 kun pirojektii aanaa gadda keessa jiran. Pirojektii kana hojjetan walitti deebisee hin jettu gara miliyoonni 72,340,420 hojiin isaan hojjetamaa jira. Karaa biraatiin ammoo qaamota deeggarsaa inni kan fudhanna qaama yuunisefii faana wal qabatetti inni joo malee gara pirojektii afurii gara miliyoonni 2,464,200 hojjechuu jiran jechaa. Ittuma jirama kun yoo walitti deebisee hin jirtu gara miliyoonni 4,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
Itiyoophiyaa pirojektii neetworkii bishaan Booranaa jedhu karoorsee ture. ganasan kisat serikat rawat makan jeda me abdete me ujini turki bisan borna kuno warra ganasa galbodalle rakko kesi jira ajab abu akon
kunamma rakko ne turki bisan borna yo kamne tinjennu rakko ni sara ko waltata ti rakko designi jira yo walide benne tinjennu rakko ni sara ko mumme kam buure ra ya dicci gaf jal qabame ya dicci sa gari tur garu wanni buure ra ya dam sunini ya milko mun milko mun milko mun mali sannani yero salik akkatan tindema turanin sida designing sirritai kamma technical feasibility ni salalam economical dalam environmental to bisunin ojetamu qabture ata wuti madero sani takata sunin tindema mun kanafi ibn wagadabre project to kanke sumatam feasing turan uti dal qabbe feasing ture feasing an kanke za feasing am active tay kamma motumallen bajita wagga wagga nra qabacho jiru gachet sare te kaidan gachet sare te kanayu irde dani tin designing duran tur sun sirwan in tiny amalle irde dani dalani kanandura to wagadabre mari gegesane koranno gegesane koranno gegesane sunera ti redesign tay feasing to kuchallan gar bileni shani barbad kunammo mega project ne ga project ammo malla kagan ga ham mutumman wanda to ko tiro to ko ti san kedar go chindan denne ata wosi male bar kana tlist malla vidika to ko wanda ma sararka nan notti pate nam simu are ro ne project ingal ka bamin jira e nan no gachati to bolitu shanam ko tamu jirin jira bolgara ful tamman ta ko tamu jira machining regina chene tini bol to ko ta fetel amma fam ko to jira ata wosi male amalle gaati balla kitin kar daga sistecha
boa ko yoro ko projecting gun ka buipsan dusa karo ro mutumman ferala wabi minanya ta angel kabe acci wan kana gar mutumman nan notti dabar sejer giddu kanati projectin kun hoji male waggala mafille akkasumatti turee jiran waluma galatti yora kun turki bisan borna kana ibsano buwaqun walla makaw ene dura rakko designiti lamenammo rakko ankina mallaqati jedu karora ne turki bisan borna sarra bishani kilometer kuma lamadira tugunna borna ke satti deesu kakajele ture designin amalafabe kontraktoronni eduna kairmatan kayye mutaws mallaqti wanin jirre hojin kun itifufinsan sirritu jitamaan jiru jichanda balani dubbatani jiru buwaqun akawajira kabinni bisama bisani fi energy worna goranati projecti kana tumuruf karshi Ethiopia billion kro torbat warbachisa gaba sagale meka galmudait Nairobi.